Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
We lay our lives before you, O Lord. Uyenage o Thomas Lipoko esinaye ku lentambama enhle. Hey, yazi manje ivele isikhathi sethu. Yabona ngoba besalungisa la intambo singazi ukuthi kwenzakalani ngoba angeke ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe ngithi unganyizwa ngoba kumele si but we thank God ukuthi ke kugcine kulungile and ngiyazi ukuthi abanye bebaloku basizwa lapha ekhaya ngoba ngikhohliwe
wonder working God
I all is well. Yeah, sibonga ukuthi ke konke sekulungile. Ngiyakubingelela, ngiyakwamukela.
Yebo, ngiyebo njani mina? This is bahle.
Ngiyaphila.
Hayi, siyaphila.
Hey, ubuya kude le. Wathi today ngizofika e-Radio Pulpit.
Hey, wagitsalitsakile. Funye lithule.
Hey, na. Ngicela ubabingelele nasemakhaya.
Sanibonani balalile emakhaya e-Radio Pulpit. Ngiyanibingelela Thomas Lipoko lona Wonder Working God recording artist. Wakhona from Kanyamazane ekhaya eMbombela eMpumalanga. Based Midrand Country View. Ngikhulile khona konke nangale kubo Fosterus ePhumula, sakhula se high school. Khule khona khona ngiyanibingelela ngalapho eMakasana. Ngiyanibingelela kakhulu.
Okay. Mhlambe asiqale ngokumazi sobabingelela emakhaya.
Nice ngibingelele bonke abalalile my fans music fans ngiyabingelela kakhulu lapho nikhona khona.
All right. Ubani u Thomas Lepoko ukhuluma nje nomuntu ongakwazi at all akagaza kubone akayazi ne voice yakho uqala kuyizwa today ubani u Thomas Lepoko.
Yebo umuso muhle lona Mrs. Bahle. Thomas Lipoko umhlabeli we gospel recording artist in the gospel music industry. Amanda Rise Mpumalanga talent as a gospel artist. Through the mentorship of the Reverend Benjamin Dube.
Bishop.
Yes, Bishop. The Reverend.
Okay.
I'm a worshipper at Church on the Hill Midrand President Park and serving as a worshipper under my newly ordained pastors, Pastor Mancoba Lipoko and Masitshaba Lipoko, through the apostleship of Apostle MVG Lipoko. So it's so amazing. And this journey of music, kwami nje ngiyaloko ngiyakhula. Bangifika nje bengiloko ngiqhamuka le Mbombela le. La bengathi khona ngiperforma ku RMT All White Celebration mhla ka 1 November. Ngiyakhula kakhulu ku music and award winning musician on the first Amazayoni Crown Music Awards on the 5th of April. Ngwini award ye best gospel and tender song.
Amen.
Thomas Lipoko ngezingathi zokugcina. Ingoma yami yethendo track number 4 of my EP, a very powerful one. A prophetic one. Ngikumbula ukuthi ngayikhomboza ngangiphuma eminyango esowethu eRumini. Unkulunkulu makafika nale ngoma. Unkulunkulu abeseshilo ukuthi ngezingathi zokugcina noma ngabe ikhona noma iCorona ihlasela noma ngabe isiphi sifo unkulunkulu abesefikile.
Amen.
Ngiyabonga kakhulu yangenelela kule EP album yami Thomas Lipoko A Wonder Working God. Album yami lengimusa emusa kakhulu, musa kakhulu. Bo unkulunkulu konke la ngentele kuwona empilweni. Ngiyakhumbula ukuthi album when I first released my first two singles 1 and 2 which main song Thomas Lipoko Wonder Working God bengihlala emkhukhwini le Kalfontein. Wonder Working God ngibonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu noma ngihlala emkhukhwini but ngiyabonga ukuthi naye igift yami yakamoya iyakhula yaqhubeka usungiphe ngimbe nomfundazwe ngafunda as a business administrator PC training, business administration, PC training at Bramfontein, ngaphasa qualified business administrator. So that is why ngithi uNkulunkulu Wonder Working God because batali bami bebanganayo imali yokungiyisa college, yokungiyisa university, but uNkulunkulu wafika at the right time. It was 2016 mangithola umfundazwe ibhazari ngiyostudy at PC training. through my true serving as on fan. I remember being Sakonze Break Two Ministries, Elion Dele Chemistine, under Apostle CVR, no Mama Busi Hadebe.
Oh, Mama Busi Hadebe. We are going to make a Sabanzala.
Oh, that's wonderful.
I'm a legend, Zwala, Eredo Pulpit.
Oh, Wonder Waking God. Wow, yeah. Indeed.
Okay. Oh. Ngizo khona ngeKalfontein. IKalfontein ingakuphi?
Near Midrand and Tembisa.
Ngicabanga ukuthi usakhuluma ngendawo ezangale koMpumalanga. Okay, ikhona la. Okay. Ukhulume ngendaba yo album yakho yokuqala le.
It's my first EP album.
Okay. And then ngidlale la umhlabelelo sisazama ukulungisa, ngidlale la ingoma ethi Sendlala Timpilo. We lay our lives before uNkulunkulu.
Amen.
Ngabe ukhuluma ngawe la kulomhlabelelo. Kukhona bekwenzeka mhlambe in your life lapho uthi ay manje ngiyasithatha isinqomo ngibeka impilo yami phambi kukaJehova.
uNkulunkulu with this song. As I'm through the mentorship of Reverend Benjamin Dube, I grew up in Mamelati Ngoma Taki. So, uNkulunkulu makafika nalo track number 5. This is a song I inherited from my mentor, Bishop Benjamin Dube. Sisendlala Timpilo. Kuzimali ngcwele konke noma nayikhonvithi sekuyahlasela. Bantu basala banganamsebenzi labanye bahamba bashiya but uNkulunkulu noma ngabe sengingaba yisiphi leso sifo lesi lesitawufika sindlala timpilo noma ngabe yisiphi leso simo empilweni lesifikako sendlala timpilo. Lord, cover us, cover us from any sickness, from any disease, cover us from any challenge empilweni. Kuzi noma ngabe kuthiwa bekumadimi eminyaka enendlule kumadimi on the current year, uNkulunkulu cover us. We lay our lives and dlala timpilo.
Amen.
Neyami impilo ngiyambonga uNkulunkulu.
Yeah.
Ukuthi ngiloko ngiyakhula kulo music industry. Wonder working God.
Wow. Ngicela sibuyele kancane emuva ne. Angithi manje sesikhuluma ngo Thomas lo okuthi uyahlabelela u Thomas osekhulile. Sicela ukwazi lo osakhula. Ushilo phambili ne ukuthi ukhulele ngakuphi? Umama no baba bebakhona.
Yeah.
And then benjani impilo ekhaya, buyingani enjani? Ngoba ngiyazi ukuthi hey abantwana babafana kunokuthi ke ngesinye isikhathi ngathi bayaphuma endleleni kancane. So wena buyingani enjani? Bungahluphi lapha ekhaya? Buyingani ukuthi abazali bathi hayi mebayenze example mhlawumbe bayenza ngawe?
Umuntu omuhle loyo, Mrs. Bahle. Mina ngiyakhumbula ekukhuleni kwami wena mangisasemncane, mina ngikhulele eSwatini. My early childhood in Kolo Eswatini, there is a town called Pig's Peak, Espiki.
Okay.
Mangkula, mnangkulise yung magwa mnaye wakulise yung Gonsville. So, lenfo wa indlulisa kimi.
Yeah.
Lo kulisa ng kumbula kutsi, my mother, wa yenge gangshi yendli. Maka esontfen.
Yeah.
Akutuwa magyu esontfen, be kali geze mina kala. Geze mina kala, kuyu esontfen. Yakubula ukuthi lokukhulisa kwakhe kwazi kwaqhina nasesontweni bese ngulo munhu ngoba sikhabe sihlasa sesontweni Nazarene Church speak Millsite ePower speak besihlala ekhaya endlini. So bekuhamba kuyovula mina esontweni nalomunye umfowethu thula sizwe emagagula sivule esontweni siclean ethina yithi inkonzi mayoqala kuyobe kuqala mina nathula sizwe siclean lesonto. So ngikhulele vele khona esontweni. Ngaleso sikhathi esongisakhula wayengeke uyiunderstand le nkolo. Umfana uthi ukhula uthi ithandzela libhola kwendlula uNkulunkulu. Ngiyakhumbula ukuthi ekhuleni kwami hayi angeke ngikhulume amanga bengakuthandi kakhulu ukukholwa. Bengithandza libhola bengihle ngibaleke esontweni. Ngibaleke esontweni ngebholeni. Bathi ke uNkulunkulu uyakwadi ukuthi bathi ligotsha lisemanti ukuthi lankhosi ladlamini lo ngitele. Ngikhulisa kwakhe enkonzweni. Le ndivo one day noma kusabe ngibaleke esontweni. Iyogcina ingenile, kugcine sekwenteka lo msebenzi kaNkulunkulu, le njongo yaNkulunkulu le nto kamanje. Thomas Lepoko, a wonder working God.
Amen.
Talent.
Yeah. Okay, so uyakhula uba i teenager and then ukhula vela ekhaya giyakhonzwa. And ngiyabaza abantu baseSwatini, hayi mabathi bangenile ekholweni angeke umenze lutho. Yazi ningena ngayo yonke inhliziyo, ngayo yonke ingqondo. Kusho ukuthi nje konke nje ninikela konke kuNkulunkulu. So akukho la uye mhlambe wathikimezeka khona ukhula umfana and then wathi nje ngathi uyaphuma kancane endleleni and then waphinda futhi wakubuyisa uNkulunkulu. Lana ngithanda ukuthi mhlambe ushare your testimony la umbone khona uNkulunkulu mhlambe akhipha esimeni and then akubuyisela ukuthi ube uLo Thomas akudale ukuthi ube nguyena.
Hey, yabo umbuto lomuhle kakhulu. Ngiyakhumbula mina ukuthi ekukhuleni kwami nje ngikhula esontweni ngabe ngisebholeni kakhulu, ngithanda kakhulu ibhola, ngistriker. But nje uNkulunkulu angilaye, it was 2006, I remember Rosettenville, Tafondin, nakhona sisihambe sangithethe eSwatini ngiyofunda high school, singene Grey Grace Chapel esontweni, but sisihambe she was supporting my soccer career. Ngiya ngodlala ibhola, sometimes ngekhe esontweni ngiyodlala ibhola. Yathi ngalesikhathi leso usenikethiwe le freedom yokuthi lelibhola sawudlala fully ungayi esontweni. uNkulunkulu bese yakulaya bakudlale sele wrong position ebholeni. Bakuvimbise, bakwenza defender, i-team idliwe. Idliwe i-team in such a way ukuthi ikushayele leso kakhere in such a way uzogcina ubuyele esontweni ukhumbule ukuthi i-choir yasesontweni e-Grace Chapel Bible Church icula kamnanzi yati. Angiyekele leli bhola ngibuyele esontweni. Ngaliyekela leli bhola ke through leyo team leyo, it was Lynn Hill Celtic. Ngahamba ngayo esontweni ngajoin i-choir e-Grace Chapel Rosettenville. It was 2006. 2007, my sister bought a house, Grace Thorpe, eFostora sePhumula. Futhi nalendwe nje usaphila normally, phila njengepansula. So hayi bangimeme esontweni, athi hey bote ema practice-ini. Iya practice ikhwaya. Hey ngayiva kahle lendvo bathi ngaya ngiyele practice-ini ngiyo practice but ulipansula nyana. Tholakala ufika upractice esontweni. Ninini so practice olusakuthiwa ugcina nekhwaya stage. Ninini sebakwenta uAsha. So bangasha mawuba uAsha so uqala manje uba more inspired worshiping team icula kamnanzi lapho bese se Shalom Bible Church ePhumula seyithoba inspired sekuba mnanzi sekuthi wow nangi bani bani uyahamba ku worshiping team simanga Thomas Lepoko salu joiner Thomas Lepoko replace lo hamba ko kuthena hawo kanzi uNkulunkulu sekuyindlela yokuthi vele livangela lakhe liqhubeke.
Kusho ukuthi wena ngamanye amazwi uye wakhetha uKristu kunokuthi udlale ibhola. And ngiyabazi ukuthi ke abantwana babafana balithanda kakhulu ibhola. So la kusho ukuthi uNkulunkulu bekakubonisa ukuthi unenhloso ngempilo yakho.
Amen.
And ngiyayizwa nevoice yakho ukuthi vela ivoice le yomuntu ohlabelelayo. Kunengoma yakho la ethi ngeyikhathi zokugcina. Lana ukhuluma ngale ikhathi zokugcina. Yebo umyalezo ngiyawuzwa. Kodwa bowufuna ukuthi kubantu uzwakale kanjani?
Bantu bengi le ngoma lena mangiphuma lapha eSoweto uNkulunkulu ayifaka. Yayi beyilwa nalesimo ukuthi yatini sonke lesimo lesikuso sama mask lesimo lesikuso lesekwethuka ukuthi sidawufa. Angeke ngoba uNkulunkulu wethu khona. Mina bengilomuntu lona sase COVID bengilomuntu lo bengikade ngayiva kahle ngithi mina angeke ngibulawe iCOVID. Ngoba uNkulunkulu wami is bigger than the COVID. Is bigger than corona. So bekulomuntu ngihlele kunenkhani. So noma uNkulunkulu ayisungula lengoma, ingoma lelwile yathi le noma ngabe ngingafika siphi sifo ngoba siyakhumbula ukuthi nabo sifo sethingulube safika naso. Ngokwaso kwabe nokuthuka ne-HIV and AIDS safika kwafika kwabe nokuthuka kathi i-corona yini i-corona. Mangabe litinye tifo tikethi afika the previous years. So uNkulunkulu wathi noma ngabe isiphi sifo noma ngabe le corona iyahlasela yentani isifakisa ama mask ibulala abantu mara thina lesikhona angeke ize imilane nathi thina lesikhona lengasithathanga.
Umculo usho ukuthini kuwena like personally?
Mina umculo ukuhlabelela it's a calling kimi because I remember ukuthi uNkulunkulu umuntu yam ordained. That is why ngithi mina uNkulunkulu mangakubitanga ukuthi wento lo msebenzi wakhe. Don't do it. Ungawenzi at all. So uNkulunkulu wafika in a dream, wafika wangordaina through a dream. I was bengikhulekela umuntu wekade achwalile. Thandazela umuntu lona waphila. Khumule bengisacula etimeleni ngisaqala ngithuna two songs ngiphathisa iCD etimeleni ngiphethe ispeaker lesincane kakhulu. After leli phupho lelo uNkulunkulu afikile pushini lomnye umaka setinyembetini uthi amva nami wangena wahlabela speaker sakho sincane ngiyabona abantu abakulalelanga but mina ngisebumatimeni ngofika wahlabelela amva nami ngaphila amva nami lela indlela yakho le uNkulunkulu akubithele yona ngicela ukuthi amva nami ungayeki ungayeki akuzange kwagcina khona lapho ngathi ngikula estimate ngishona ngale kuboso wethu kune New Canada kwafika lomnye mage futhi naye wafike naye wakhuluma the same thing lo mama wayekhulumile ukuthi mfanami wena ngiyakuva uyahlabela uNkulunkulu ukubithele wona lo msebenzi lona kumele uwende lo msebenzi lo kaNkulunkulu ungawuyeki
ungawuyeki yebo asimthathe la uThomas Lepoko ethi ngeyinkathi zokugcina uma siye ebreakini bazalwane uma uku YouTube ku YouTube akusho ukuthi uhlelo luphelile senzela nje ukuthi singadlali umculo ku YouTube ngoba akuvumelekile so wena hlala lapho ku YouTube sise breakini sizobuya futhi siqhubeke sixoxisane naye la u Thomas Lepoko
from your ear to your heart to your mouth to your feet. Join this life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Imagine a place where young people can get answers to difficult questions, seek advice on issues that they struggle with, listen to uplifting music, and find relevant and godly content that can help them shape their identity. All this while also having fun in a safe space and environment. Well, the new I Am Youth website is just the place where you can find this and so much more. Go to iamyouth.co.za for an experience that will stay with you for life. I Am Youth. Life explained.
Faith, hope, and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Usho njalo ke u Thomas Lepoko ya uthi ngeyikhathi zokugcina. Thomas tike i-album yakho yokuqala lena. So usazo release amanye ama album.
Ngisayigcwalisa le album ngoba ikapheleli. Isagcwaliswa nje I'm currently recording track number 6 Thomas Lepoko Musa othando lwakhe.
Yeah.
Eze ngwinene recordile ku the first Amazon Crown Music Awards. Track number 6 uMusa othando lwakhe.
Yeah.
Le ngoma lena ke ngiyibhalela umamkhulu wami. Umama Malupe. Sisika Rebecca leli kazi kanyamazane.
Okay.
Wangibhalela umamkhulu lengoma lena ke le simo le elwa nesimo somndeni.
Yeah.
Simo le sathe kumndeni wakalephoko. Wasi uNkulunkulu asemthumile ukuthi angiphele ngoma. Ngaye ngase ngimtshela ukuthi ha le ngoma kuNkulunkulu njoba sakuthumile ukuthi ke ngihlabelele ngilayino ngokonga kamnanzi ngiyoy recorder it's going to be my track number 6. Thomas Lepoko Musa othando lwakhe.
Amen.
Amen.
Uyasibhalela ingoma?
I'm a songwriter. I write and compose my own music. uNkulunkulu ungiphile lesiphiwo saka moya. Ingoma akusiyingoma ukuthi ngihlala phansi ngiyabhala. Ingoma iyangifikela mangithi mangithi ngifastile. Ngiqala nje ngiqinishaya ifasting. Dry fasting, Daniel fasting, uNkulunkulu afike ephusheni. Ngithi mangithi ngidawuvuka ndophapha mangivuke senginengoma. Mina ngisilo lehlobo lomuntu ukuthi mangunengoma ngiyavuka ebusuku ngiyibhale. Mangivuka nje sengivuka le ngoma ingafika lapha emqondweni ebusuku ngithatha iphone ngoba iphone lale yamcamelweni. voice record.
Wow. Ukuthi ungayikhohlwa.
Ukuthi ngayikhohlwa.
Aha. And then uNkulunkulu kuphi akufundise kona during your journey emculweni?
uNkulunkulu mina ngifundise ukuthi kule journey ye gospel kunabantu whereby utobona ngathi abantu abakusupport kumusic kwakho ubona ngathi abantu bayak undermine uNkulunkulu mina ngiyamthandaze the way mina ngiyinto engakhona ukuthi mina angunaki mina ngihamba nebamfu labangisupport akho kule industry ukuthi bani akanginaki bani ngiapprove ukuthi I'm succeeding lo music industry ukuthi this is my calling. Hayi mina ngimakunantsaba mina uNkulunkulu ngiyathi ukuthi ungibithela ukuthi ku Facebook ku Instagram nginama followers lamangakhi ngima ngungeni lokho mina ngihamba nabahamba ku ukuthi uNkulunkulu ungibithele lokho is not about the crowd but it's also about my soul. Worship and praise is also about my soul because mina music completes me because my music manqula ngiyahlabela ngiyaphila kunebamfula abaphila ko. You don't need the social media ukuthi for ukuthi uphumelele emculweni but you need God.
You need God. Wow, ngiyayithanda ke leyo. Kunombuzo la ophuma ku Pastor Benji Motlong uthi if you chose the soccer route, which professional team would you have loved to play for?
Hey umuntu omuhle lo. Ele ngibone elinga wangijabulisa kakhulu. I mean I'm a greatest fan of Kaizer Chiefs. My dream vele lo ngisadla ibhola bengifisa ukudlala iKaizer Chiefs. I'm a cosy for life.
Ma cosy for life.
Love and peace.
Yeah.
Lama boys.
Yeah. Okay, so namanje kusase yithimi yakho.
Sase yithimi yami. Nama ngiyafisa ukuthi at the age of 34 years uNkulunkulu ngathi angithatha ngifaye iKaizer Chiefs ngiyoshaya amagoli. Owe magoli mancane.
Yeah. Isikhathi ke sithi 3:52 uma ke unombuzo for uThomas noma ke ungathanda ukuthi ke mhlawumbe umnikeza amazwi azom encourage ukuthi akhule kulolu hambo lwakhe lomculo. Ngiyayivula ke incengo noma ungathumela iWhatsApp ku 0826572729 ungangena na ku 012334132 mhlambe ama fan wakho or abantu ikuphi abangak expecta from emculweni mhlambe kule nyanga esizayo kule minyaka ezayo.
I'm promising ama fans wami more awards ngibona ngwina iBook Gospel Crown Metro Awards.
Wow.
Summer Awards ngibona ngwina ama Grammy overseas. Everything is possible with God my fans. I'm still going to win all those titles for you.
Amen.
We are by fire, by force. Wonder working God.
I love that. And then spiritually, how do you stay grounded spiritually? Lapho ke uqhubeka nokuphesuwa your calling ngoba ushila ngithi ukuthi umculo iyicalling.
Amen.
So wenza kanjani ukuthi uhlale ugrounded ngoba hey nginokuzwa nje ukuthi akukho lula la emculweni. Kunama challenges nje amaningi.
Amen.
Yeah.
Mina khala kuye uNkulunkulu akho ngiyabo umuzwe omuhle lo Mslapho. Khala kuye uNkulunkulu as a worshipper. Worshipper, your true worshipper. Khala kuye uNkulunkulu as a worshipper. I'm not only worshiping God ngeliphimbo ukuthi ngiphele iphimbo.
Yeah.
Also worship God in prayer. Ukuthi noma kuthiwa khambi kahle, ngiyaguqa phansi ngelivolo, nguqe ngo12 emini, nguqe ngo12 ebusuku. Qele yena uNkulunkulu, uNkulunkulu nayi le ndlela siqala kuba nemeva. Nawo lokunye sekufuna kungiphazamisa. Qala ungibambe uNkulunkulu, keep me grounded evini lakho. Ukuthi noma ngafika letinye tinvo letiphazamisako, leminye imimoya, imimoya ama sabotages, imimoya emibi, bad friends abangatama ukungikhipha kule gospel yakho uNkulunkulu ukudumisa. Ukuthi uNkulunkulu wena ngiqala please cover me. Ukuthi ngihlale la ngelivi lakho, cover me, cover my life.
Amen. Kunomyalezo la ngicela ukuthi ke sulalele.
Ayibonga inkosi sisibahle.
Amen mama. Amen.
Lo bhuti lapho inkosi yami yo. Ay Hayi wazwangibusi sasiyambonga uNkulunkulu. Cela uNkulunkulu amenze ukuthi aqhubekele phambili. Ikhona into ayishoyo engiyithandayo yokuthi uNkulunkulu uyayiveza ingoma kuye wangikhumbuza kudala. Hey abaculi bakudala babambulelwa izingoma. Unkosi yami ukhona omunye ubaba omculi engengisho ngegama uthi uNkulunkulu wayevela amnikeza ingoma ebusuku avela phaphame avusa unkosikazi wakhe bayicule bayihlabelele bayipractice. uNkulunkulu akupha amandla ubhuti ahambe ngale ndlela uNkulunkulu amuphe yona phambili ngomusic wakho phambili. Amen umam Ngubane lekhuka stop.
Ngiyabonga mam Ngubane.
Amen. Siyabonga kakhulu mama. Umyalezo nje mhlambe esingaphuma ngawo ongathanda ukuthi wonke umuntu mhlambe sikushile akwazi ngo Thomas kuphi. Uyangizwa Thomas?
Yho. Oh, umyalezo.
Yeah.
Ulize kancane. Ukulinda nje le focus kancane.
Okay.
Ngo Thomas Lipoko mina. Umlayizo ngifuna nje ukubeka ukuthi uNkulunkulu God is so wonderworking. uNkulunkulu mkhulu kakhulu. Awekho amandla, akunamthakathi, akunamngani othatha injongo kaNkulunkulu. uNkulunkulu mangabe ukudalele ukuthi uphumelele, no one will stand on your way. Emculweni mangabe ungumhlabeleli osafufuza ungathi nokuthi udawungena kanjani e-studio. But uNkulunkulu ukuphe leso siphiwo saka moya ukuthi by fire by force udawungena e-studio. Just believe ukuthi noma ngathiwani noma ngathiwa unamalini emasenti wakho ungena e-studio akumele ukuthi bani kufaka e-studio mangabe ufisa ukuhlabelela ungathi faka wena through amasenti wakho. You just need the good guidance emculweni or empilweni as your career. You need a mentor. You need a mentor empilweni. You need a life coach. You need good surrounding, people who inspire you. As myself, I'm inspired by a number of musicians. As much as I'm mentored by the Bishop, Reverend Benjamin Dube, Tsepang Moputi, Spirit of Praise, the Dube Brothers, Pastor Benji Muhlong, a number of well-known people in the interest, people who are so inspiring. My music career. So you need such people in your life. Ukuthi uphumelele. Do not focus on the negatives. No matter how, maybe you are born ukuthi abantu, they are not paying attention to you. But we are born ukuthi impilo yakho is progressing, but people are not focusing on you. No one says congratulations when you are making it. Because sometimes you are phumelela, but people are not congratulating you. But there are people, also yabuka ubone ukuthi these people, they are totally nothing from your success, from your progression. But they are being congratulated. They are being praised. Baba beke dulu. Just focus on yourself. Focus on God. Pray. Ukuthi uNkulunkulu. No matter what, it doesn't make sense career I am today, but let one day my career be able to make a sense, be able to encourage, to inspire young people abanye abasakhula. As mina myself, if I can tell you, as a musician, ngeke ngikhulume manga. Nami I come across some challenges empilweni whereby people, they don't approve me. They treat me like the worst person ever, but there are people who come and feel me through their encouragement. Some of them, they even want to be mentored by me at this current situation. Ngisembumalanga abanye, they came after me, but bafuna sito, bafuna ngibasito ku music. I said, God, this is really, really, really me. People wanted to be helped by me while nami ngisana bantu, people that I look up to. As young as I am, I said, oh God, wonder working God. Ngiyabonga ukungikhulisa ukuthi kunebantu manje, people who want to be under me as musicians. People who are inspired by me as a musician. No matter maybe the mhlaba wonke akwangi recognize kwamanje, but there are people who wants to be mentored by myself. Thomas Lipoko, a wonder working God.
Amen. Yeah, ngizwe ukhuluma la indaba ukuthi abantu ngeke congratulate uma ke wenza okuhle. You know, umuntu umuntu ingakho ithemba lethu silibeka kubani kuJehova ngoba uJehova angeke ak disappoint. And uNkulunkulu uma wenza kahle every time uzosho ukuthi mntwana wenze kahle. So ingakho ngaso sonke isikhathi singameli ukuthola mhlambe okuhle from people.
Amen.
Because uzo expecta lokho okuhle from someone bese uyak disappoint and then i disappointment yakho bese yenzani iyenza ukuthi manje ungasami ekholeni kwakho ngoba mhlambe akenzanga kahle kuwena lokho so wena ngasonke isikhathi buka kuNkulunkulu.
Amen.
Yeah, uNkulunkulu uyena osirewardayo ekugcineni kosuku.
Amen.
Yebo abantu bayakwenza lokho abakwenzayo kodwa uNkulunkulu ekugcineni kosuku uyena osirewardayo ngemsebenzi emihle. Okay, kuno voice note lana ngicela silalele.
Asibingelele nkosazana, sibingelele ukubalalela bonke be Radio Pulpit umsakazo wethu indzaba lethu tfokotisa. Tfokotisa ke mfundi leta namfundisi luphoko obukhuleni kwakhe. Manje ngimthandza kuphi mina? Ngoba kunama kunenkulumo lebe nginayo noma imicabango lebe nginayo kusikhatheni sayo ukuthi kadzeni nyana nje. Mhlambe eminyakeni emibili endlule ukuthi abantu abanenkinga nyana nje noma abantu abafika bafike lenkinga abaculi nomfundisi nesizwa noma nababe lo ngakashadi uba angabe nawo amazwi yokotshela isizwe
yeah
noma lebandleni ukuthi awushumayela ngitsini mara mara kuliphoko uthi liyafika imhlabelelo ufike ebusuku elele manje kuAbraham na kwafika izwi kuAbraham manje sinayo inkinga yokuthi ngelizwi leli kaNkulunkulu lingafiki noma nomhlabelelo ungafiki noma isizwe ingabi nawo amazwi ukuyotshela intombi ukuthi phela mina ngifuna ukuthi kube kanje manje ngitafuke ngitsini izimali icambe namanga nje uyabona manje mhlambe nje ibe nenkinga nyana yokuthi ithathe ingomatala umhlabela thathe ingomatala abanye abantu uyabona ke manje kufuna izwi lifike ukuze kungabe na stress ne ungaphathwa stress ngoba kubanzima ukuthi ube nengoma athi ingoma tingahlangani kanye ngoba ishilwa naye tingahlangani ngoba athi fiki uyabona kufuna kufike uyabona intombatana uma ikhula kubo kufuna benesithole sokuthi imali ifike endlini kuye angahamba afuna imali ni ifike ethi koko avule bavule umnyango la ekhaya uyabona kulethe imali ngihamba uthwale ni ungabe nezifo ngoba abanye abantu baye bahamba kwelele emangcwabeni ngenxa yokufuna ukuhlabelela ngenxa yokufuna ubufundisi ningilethe indzaba khani mambo kosazana
khali mambo ukhali mambo nangu yekhuluma indaba la nilale emathuneni
ngosi yami hayi uNkulunkulu angenelele lesi simo umatima mase kunjalo
yeah asithathe enye futhi nayi voice note ephuma kuPastor Benji Mutlong
Asibonge Lipoko, thank you very much, okay. Brother. What I want to say in emphasis, ukuthi nje, what you already know, ukuthi the beginning of wisdom is to fear uNkulunkulu.
Amen.
Being led by the Spirit of God. And of course, kumbula incwadi ka Isaiah ethi, those who wait upon the Lord shall renew their strength.
Yeah.
They shall soar on wings like eagles. They shall run and not go weary. They shall walk and not faint. Always have that scripture at heart. To God be the glory.
Amen. Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Yeah, isikhathi sethu nasi sona nje esithi ayi angikudedele. Ngithanda nje ukuthi ngikubonge ukuthi uthathe isikhathi sakho ufike ngala and then uzosibusisa ngamazwi amahle and then uphinde futhi uencourage nabanye abaculi. Ngizwile na usho ukuthi abanye bayathanda ukuthi you know ubasize kule ndlela yomculo.
Amen.
Yeah, so sebazofunda kuwena.
Amen.
And then uzoba mentor ke.
Amen.
Yabona ukuthi hey kuhanjwa kanje ngithi wena so angithi kuthiwa kubuzwa kwabaphambili.
Yebo.
Wena so uyihambile lendlela so une experience. So iyaqhubeka nje uwenza umsebenzi wakho muhle. So ungathini ku comment ka babakhalima umama uye wa comment earlier on.
Amen.
Yeah, ungathini kumama?
Umama, hayi ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu mama. Uyasho mama ukuthi hayi vele kubalekile ukuhlala kuye nkulunkulu. Kubalekile kakhulu nje mangumhlabelili.
Yes.
Uhlale kuye mesabe.
Mhm.
Nkulunkulu.
Yeah.
Uhlale kuye uhloniphe. Live lakhe likwakhe ukubeke ngkhule.
Yebo.
So ngiyabonga kakhulu nje kumama kakhulu ukungikhuthaza kakhulu. Ukuthi ngihlale kuye Jehova ngasuki.
Yebo.
Ngiyabonga kakhulu kumama.
Amen.
Amen.
Amen and amen.
Amen.
Okay, utholakala kanjani uma mhlambe sebekufuna ungekho la emoyeni?
Mina ku Facebook ngikhona ngiyabonga kakhulu nje Miss Nhlapho. Mina ngusimanga Thomas Lepoko on Facebook. Simango this I sibongo sami u LEPHOKO. Ku Instagram ngusimanga Thomas. Simanga Thomas on Instagram. Ngiyatholakala ke na ku also my music page as well Thomas Lepoko my music page the same surname. Phinde ngitholakale na ku WhatsApp on my number is 076 387 1787. WhatsApp and calls ngiyatholakala.
Ngicela waphinde
076 387 1787. Mawangitholi kulo nombolo ungangithola ku telephone line yasendlini ethi 010 221 1274. Yasemitrend.
Okay.
Country view mawangitholi leyo ngithole kule telephone line.
Ku social media ushilo ukuthi bakuthola kuphi?
Facebook,
okay.
WhatsApp, Instagram, Facebook Simanga Thomas Lepoko. Simanga this I sibongo sami is LEPHOKO. My music page Thomas Lepoko, the same surname. On an Instagram as well Simanga Thomas, the first two names on my Facebook Simanga Thomas Jointed on Instagram.
Okay. Or go Facebook, Instagram
and WhatsApp.
And WhatsApp. TikTok, awukho ku TikTok.
TikTok angikho.
Hayi kumelungene ku TikTok. Yeah. Okay, yes. Thank you so much and may God bless you. Ngibona la kuneculo ofeature uNokthula. Bani Nokthula?
Nokthula Mabaso. Nokthula married to Mgaga.
Okay.
Nokthula Mabaso, oh, she's a very very talented anointed worshiper Nokthula Mabaso. Ngakhumbula ukuthi naye ngimkhulise through is my product ku music. Nayo look up to me as a musician. Nokthula Mabaso wale spread view for Slorus. Highly anointed God fearing worshiper. Nokthula Mabaso.
Okay.
She's a soulful musician. She's into soul music.
Okay.
But naku gospel unkulunkulu yo.
Yeah.
Uyamsebenzisa kakhulu.
Okay, asiphume ke ngayo lengoma la umfeature khona uNokthula uthi udumo lokufanele.
Amen.
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 Amen. Yeah, uThomas Lepoko ke loyo ungamthola ku social media njobe shilo ukuthi uku Instagram, uku Facebook and then wayishiya futhi ne WhatsApp number yakhe mhlawumbe uyathanda ukuthi ke azo minister lapho ebandleni.
Amen.
O ninama gatherings ninama event engathanda ukuthi ke nimbize azonibusisa uyatholakala ngithi
yebo
nanoma kukuphi
noma ngabe kukuphi.
Amen.
Amen.
Amen. Asiphume kanje and then sizophina sihlangane futhi yeah sekashayile u4 sizoqhubeka ke nomfundisi uMavuso sibuka ukuthi liyini ibandla what is church lingasuki iphondo lakho ku AM 657 ngena na ku DSTV audio bouquet 882.
Get your daily bread but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
The word for you today is our youth devotional that has been available as a printed booklet and has also been accessible via email. It is intended to encourage and guide young people in their walk with God. Well, we are excited to announce that the youth devotional is going fully digital. This means that the word for you today booklet will no longer be available in hard copy or sent by post, but it will still be accessible on the I Am Youth website, email subscription, and the I Am Youth app, which is available on both the Google Play Store and App Store for iPhone users. Visit www.imymovement.co.za and join the move to digital.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.